rafiki wakalipu, itabibu wakalipu, professional wakujibu, maswala sona jibu, maradhi ametibu, maombi amejibu, nipa kila kitu, jina laki nalisifu, kaniweka kalibu, kanikumba tayani, kanivusha majaliboni, kanipaga dhamani, kanijao moyoni. Bakina wewe kwako niko salama mimi na dhambi yani huku kwake nilisha na magumu mateso na shetani tayari mimi na Yesu yani sina wasiwasi kwake
niko salama ndani yake salama
sina wasiwasi
niko salama ndani yake salama
sina sina shaka
God.